ngā take o te tai toke rau. E haere ake nei ko ngā karere o te wā, nā wātea me te māngai pāho o te pūtea tautoko. I te praire kua taha ake nei i whakakotahi ai ngā kaihāpai i ngā kōhanga reo ki roto o Ōtiria ki te whakanuitia i te hunga ako i tutuki ai i tā rātou tohu te ara tuatahi, te ara tuarua me te whakapakare. Koe nei ngā tohu e kaupare ake i ngā mātāpono o te korowai o te kōhanga reo. He wai heita te waihoro e Shortland he hapa kei roto i enei kaupapa. I nā te mea he pai noa iho enei tohu mō ngā kōhanga reo. Engari, e kore e pai mō ngā kura auraki. Anei a te waihoro e Shortland.
Kua whiwhi nei e pahi o rātou tohu. Ko te pāpai nui, te tika ana ki a Tirohia, hea te wāri o te neito. Ko ngā mea roto o te kōhanga e mōhioan, engari ko ngā mea pea kai waho o te kōhanga, me ngā kautopa kua whakaritea mai hei arataki te kōhanga, kai reira pea e pahi hapa e tāre wāna ki runga i te kautopa.
Te waihoro e Shortland. A te praire e heke mai nei ka aukati ngā tono ki te kaunihira a Takiwā o te hiku o Teika mo te kaupapa Significant Natural Areas. Hei whakakāhore ake i tēnei nawe a te kaunihira, katu tētahi hikoi mai te rerenga wairua ki kaikohe a te rā pane e heke mai nei. Ka timata ki te rerenga wairua a te ono karaka i te ata, nā ka heke mai ki te kāo ki Waimanuni ki Kaitaia ki Ahipara ki Here Kino. A te rā tuatahi nei. A hei te praere anō ka timata ake te hikoi ki roto o Panguru, whakawhiti atu ki Kohikohi, atu i a Rāwene ki Kaikohe. Hei tā Ruben Taipari, ko te whainga matua o tēnei hikoi, te whakawhiti kōrero ki ngā hāpuri e pā ana ki tēnei kaupapa i se neimbenga hianga a ngā hāpuri whānui. A ko te whainga matua ka whakakāhore ake anō te kaunihira i tēnei rautaki,
te kaupapa, he raupatu te anga o te kaunihira mo te whenua Māori. He ha ai, nā he tino taonga tuku ihiwa ko te whenua Māori. He significant natural area tēnā ki a tātou katoa, mai rano tēnā. E te mau, kaki whero o ngā kaunihira, mea hea ki te tāhai to tātou whenua, e pukiriri tātou. Nā reira tērā mea te kōrero, e mea whakai ahau te hikoi. Ka timata tō tātou hikoi a te tekau o te hune, ara ko te pipiri tahi tērā.
Ruben Taipari. Kātia ke rā e hua mā kua mimiti te puna kōrero i tēnei wā. Atu i te reo irirangi o te hiku o Teika ko Daphne Popata hau e mihi atu nei. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wātea, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko
nā te mārua.